Johnny kula bakushi timela machoni chon chon choni na wataka makushi doko ni kula bakushi timela machoni chon chon choni la wataka makwembe doko ni kula bakushi timela machoni chon chon choni la wataka makushi doko ni kula bakushi timela machoni chon chon choni la wataka makushi doko ni kula bakushi timela machoni chon chon choni la wataka makwembe
Bana zumba, bana zumba, bana, 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 bana.